We take great pleasure, ladies and gentlemen, in presenting to you speeches by members of the Maori royal family at the occasion of the Maori opening of Pūromo, the present Maori king's house at Ngarua Wahia on Thursday, the 17th of March, 1938. The first speaker is King Koroki himself, the fifth Maori king of the house of Potatau, and it may be added that this is the first occasion on which King Koroki has given a public address. King Koroki.
Tēnā koe, e te kāwana tēnā. Tēnā koutou katoa, e ngā iwi, e rua o te motu. Ahakoa poto, te mihi, ko te aroha, he nui noate. Me te tiumanako, kia tau iho, ngā mana aki tanga a te atua ki runga. Ia tātou katoa, kia ora.